kai sɛ owureba yɛbɛkɔ hɔ a yɛn nyinaa na yɛbɛkɔ bio obi renka ha ɛdikanfo noe brɛbrɛo brɛbrɛo yɛreba ɔdomankama owuo rebɛgya wo hene ni ɔdasanie gyina hɔ dwen na kai sɛ owureba o kai sɛ owureba o kai sɛ ɔhome reba o kai sɛ ɔhome reba o